This music.
Zone Army presentation goes on.
Jean Tricks featuring myself. Doza Guy. Hey, the sweet talker. G-Flix.
Tifika temu club till in aile. Matama longo bunda tabe aile. Tabana selako iwe naiwe. Tipeze kanaile. Tabanda lama. Drama. Tabanda lama. Drama. Drama. Tabanda lama.
Tabanda lama nutiba masese.
Drama.
Tabanda lama munga bena.
Zima chensa, nona panic in drama ziti konga zeka patepo shisha. Mupose ni viviri aisha. Nufaka muka skanki mshisha. Mukatenela kukshitisha. Uzashi konda chinyimbo majinga uliko na mula. Uzashi zonda na iwa yete anga ulipe ya nyula. Waiko kwa msota wanga letea amalula. Team change letea paka puno situ ya lula. Usati kukereza pa joloti uke fotini. Imwe pacha muka kona tima uka kotini. Die uku kupe ula mbeze.
Temu club chili na ile Matama rongo punda chabe aile Sitabana selako iwe na iwe Chipeze kana ile Tabanda lama Drama Tabanda lama Drama Drama Tabanda lama
Tabanda lama nutiba masese
Drama
Tabanda lama munga bena
Lama
Tabanda lama nutiba masese
Drama
Tabanda
lama
Drama
Tabanda lama
Tabanda lama
Manda chilanga na patali chikuchila na makanza Bweleweka banza kwenye batali manda Gai alibendra masota musungiza panza Kumumu kati mwa paka cheva banta ini Na kangi wono loka poka ganda iwe Jie itawa kangi wono samba Ela majangi nyamula ni manza mumuamba DJ pa mixi na funuliza mwamba mwamba
Kuno makelo siwa pala la mamba
Matito matibisa cheku mitu na maraba Chara tukai wana ni donza kufuloa Elo mitu finger kulwenze funa kuniloa Vali blok bati bachoma wakolewa Usungiwa is a boy ka bondi tisongela Ule higa ni tambila is a dwala kasongela Tifika temu club chili na ine Matama rongo punda chabe aile Sita wana selako iwe na iwe Chipeze kana ine Tawanda lama Drama Tawanda lama Drama Drama Tawanda lama
Tawanda lama nutiba masese
Drama
Tawanda lama munga bena
Tawanda lama
Tawanda lama nutiba masese
Drama
Tawanda
lama Lusaka Team Change Yeah Zion Trek Nava Guy Pa Kitwe Yeah Lolo Boy Pa Kitwe